Ayo, najua mnanisikia, na kama mnisikii basi zenye wanasikia. Yeah.
Mothers, are you ready? Fathers, are you ready? Yuti man, are you ready? Nina swale, kuna swale. Tutume nani ataka yesi mama kutetea haki za akina baba. Tutume nani ataka yesi mama kupigania haki za akina mama. Tutume nani ataka yesi mama na sisi vijana tusidanganyike. Tutume nani ataka yesi mama kuyavuta machozi ya wanyonge.
Hey you daddy, we ni kichwa cha nyumba ukilegeza kamba si tumepoteza. Mara ya mwisho watoto kukuona ni ile time wewe ulikuwa umesota.
Tutume nani atakaye simama kuyavuta machozi ya wanyonge.